Musa jakte Yusuf ngodo kay nyande fufu mo wol bako donnata nabudi yimbele nokkuji kewdi ka ana wara wat jokaji golle makko o fata mudun mumni sanne mo darda lam ko be rendi atidi yalla golle makko nanne wo
siraw mañu ti
sekka no lawi puti bonirde hande fa donna do majji sina ngatana hore ma hakkilo sanne be njidi golle amen o e dene dole be darta e kanan ko be leedi me dendi intina lawi di no rafi denago o wayni mangal pade ana kani jukkinende imma daraji dum be dan waltinde min hakkilaji
ñande asore jogo septembre kar ngaji kamengaji kewdi na jokondiri fufu na dari dande medda hakunde bamako e kay nono ko non dun do datul segu o kar ngaji di hadama dugude sabi ima daraji ilarme wadan non fewde gubajon en kabore kasekita yusukete general transporteur en nyoro mango nokudo gidali jon kabore muni sanne holti wide o do alhali o mata masane le gole transporto
ay ko lo chamala sa
pat o kaba wala fu komi andini gollideeɓe amen yogaaɓe kañe kaake muɓɓen ɗum wona ko yaafi feyi eɗen jetta immadaraji laamu o wondi wadde ka meɗen jiiɗi ɓe ɓeyde tinnare fa hande
dowde hakkude galluje ɗe wakkati jooni o farata mumna mawni sanne e wi dowoɓe ñoro e sikaso e wi mabɓe wakkati jooni o ɗum ɗo yata fe caggal jogade yakaɓere yogaaɓe holti wiide ɗum ɗo dabere muɗum yo tan hewtagol jaam
les commune ñoro rafi ndenago an haɗa min yaade hinnade haajuji amen hannden o anda fof ko kawriton dow laawol ɗon mbawi hertede wattu fuu komin jalanto malli yo jaam hewte fa himɓe kinno haajuji mumɓen jaa ɗo jiiɗi fuu kañe e jawdiji mumɓen nadde le karngaji ɗi hakkunde sigaso e kajolo ana huɓɓini wattu joni o fuu ɓuuri dow laawi yogaji sini an nangiɗi kono kuri yaade kuccala ana hulɓini sanne
ndenno ndenagu ɗatiɗi na hasindina sanne jonno hono wadde ɗum fewde sifa keso bonanda jon en kabarre ɗe docteur amadou yo dunke kabaru ɗati dabareji ndenagu kaltidal kañe ɗum jogola wuteji keɗanna dabareji ɗi holliti
le renforcement des
ummini ɓe ndenagu kani ɓeydede yalla ana darano ndenagu dow laawi ɗi mangal paɗen ɓeyda wadde yilaruji eɓe ɓeyda himɓe hokkoɓeɓe kabaruji ɓama himɓe le kereduji ɗi fa ɓeyda haybude ɓe ɗoyta du dawoɓe dow laawi kulɓeniɗi ɗi ɓe mbaylitahi wattude fuu himɓe humniɓe ndenagu dow laawi ɗi yalla ana ɓeyda haybude ɓe nawtoro du doronngaji kayboji kañe hayboɓe no golleji ɗi jarata hono hakke lebbi tati fuu
ɗiɗo bonandaji dow ɗati ɗi gila joni laatiki sababu compagnie goto kay daranta fuuno golleji muɗum ñande ala nde ɗum bonandaji gaɗama fewde camiongaji citerne wonande jon e kaɓorɗe dow ɗatol gongol holtiri tan tiɗallah kay na heddi fa handi ɗowtugol mobilaji ɗi wonande larme ley e dow e tawede fof